Shoji, Baba, for me. He will do it for me. Yeah, for me. He will do it for me. Ah, I gotta change my story. He will do it for me. Ah, I need to work on my glory. He will do it for me. Atafungua kurasa, andike hadithi. Afungue milango, aniweke fiti. Walio nidharau wanione, uwanisome kwa gazeti. Ataniweka fiti. Kijijini kwetu, niwe wa kwanza kufanya mambo flani. Nyumbani kwetu, niwe wa kwanza kujenga nyumba flani. Mtani kwetu, niwe wa kwanza kuendesha gari flani. Ataniweka fiti. Ananijali, so I know he will do it for me. Ananijali, so I know he will do it for me. By his grace, I will overcome. Yeah. By his grace, I will overcome. For me, he will do it for me. Yeah. For me, he will do it for me. I can change my story. Nizunguka na wema, wema, wema. Anipe afya njema, njema, njema. Nothing mali tu, he will make me a better man. Nothing pesa tu, he will make me a better man. Na maadui zangu, atawalainisha. Watesi wangu, atawanyamazisha. Kwa kila kitu, I will say glory to Jehovah. Kwa kila kitu, I will say glory to Jehovah. Ananijali, so I know he will do it for me. Ananijali, so I know he will do it for me. By his grace, I will overcome. My story.